go. The kid go. Nigga posa vili kakana. Nani kwa maninga badana fuwanga matabama. Una mvula ya mtatabu. Hapo notunga mabu na tumaza maharabu. Uru nyaga short to the don't you leave. And the snap uchi vada riku there study. And the baba bachi dropa ukudoba mirilo. Ukudoba mirilo. Kuru kuku nyaga fartao. Nare ya fuck nyamao. Nenda zifara la kutao. Nenda zifara la kutao. Akatenga zivindi nina bumburu. Artukule la toa ndina bururu. Atanga mananga ichugu. Ontu wa ansechi kukugul. Zomu is a little boutique. Na posa na liva kenda panga na the champagne. Zomu is a little boutique. Na posa na liva kenda panga na the champagne. Ajena uvivi nifunduzi. Kwa panga muviri ka ubinduzi. Ajena uvivi nifunduzi. Ninga sakoto diwana nishkuru.
Kuzeni uyatengi sam kuzeni.
Gonna lay low.
When we attend, get some cool zen.